Prince Justus, Oba, the Prince Engineer Obieze Obi Obi welo go mamu nebe oya oye diri papa Kedizi ni prince doctor oge chukwes omega niya omega niya omega niya ugodum kofia mamu nebu papa prince doctor emergency weji belo ti akun hospital in on the tattoo mom never when you live in when you live in can nothing do for when you live in when you live in can nothing do for you're not the lesson who bought the lesson who go you're not gonna say like a lesson hoppa
Yeah, I can't listen.
ki mele rike o amali mele rike amali mele rike amali mele rike bani oba jeje nuko give amalu bi amala oba jeje bi sambo dundi bona buja jeje ozi bo dundi boni ne na buja Ozi bondu, a chova nunu welo nogo nogo kopya. Delude o karwa mangre ko omumong. Oba, anu jenza nienu. Ozi bondu, sogi malo esi si ogune nienu. Ozi bondu, yeze nubo yeze. Oba oka 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 ndi oka 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 ndi oka. Oga manicha Oba Twenia ozi bondu Twenia ozi bondu Twenia ozi bondu Madesi nyengo Oba Unyano nyane sigingo Wami mwenyele sigingo Mwenyele sigingo Noku maru Ogi melerika Ogi melerika Ogi melerika Amali melerika Amali melerika Amali melerika Weni Nigeria General Ibrahim Badamus Babangida Oyo Kukuku Eze Nubo Eze You love Babangida Atoko say I love Babangida I love Babangida Eze Nubo Haba Oligilidi Oligilidi Keneze Nubo Oligilidi Oligilidi Keneze Nubo Kenato Weze Nubo Ato Weze Nubo Kalese la kalese Oda Osi mubu kwele kene kene kweliye Alhaji Atiku Abubaka Waziri Waziri Haba Former Vice President in Nigeria Haba Belude o Namamune ko Unye diri Senator, Oku Zodima, Executive Governor Kendi Musté, Oma, Oba, Ukele Kwelie, Professor, Chasi Soludo, Soludo Solution, Ayakowa, Delude, Oye, Oyakowa, Oye, Soludo, Anambara state Mungu Mamuneku Mambafu Na mamune Mbawya Oje vyo ya kawo mye Haba Oligilidi Oligilidi Keneze nubo Oligilidi Oligilidi Keneze nubo Kenato mweze nubo Kenato mweze nubo Kakalese la kalese Oga 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 Ndi oga o Oga Oga Ndi oga Oga Maduncha Executive Governor Kendi Enugu State Barrister Peter Mba Gajino so Onye kweli Baba Ezekuti governor Enugu State Eze nubo Nunu kawya Ato Ebulu muna ato Na muro na zimu wangu Ato Bukeneli ye chief Alesi otu Ezekuti governor Kendabia State Onugu Ukeneli ye chief Francis Weave Eze put it over London to his day. What a little man. When you're too young, man, what you're going to be? Oh, you got to put your lindy, don't know.
International. Aba, yeah, you need
Samantha bo. Evangelist, woku dili, Paul Ono. Woku God, group of company. Bani joma Jesus wanya, koni demili mamune ku. Anu yilo yusa ni demili mewato mwesi. Haba, ogala yamu mamu. Kibizini fi Royal Highness. Igwe Mark Anthony, yeli boko mkwoy. Ozo machine mele, when you need to put your hand up, you be there. Construction of company, the river state, getting in Nigeria. Mighty, mighty, the mountain of Boku, a follow, a ban. Who can only the national law of Japan? High chief of Yosuala. Thank you. galese la galese oga 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 ndi oga 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 ndi oga 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 ndi oga oga manager oga ojije chiku jeli dunu kwa ozo nwa chi na emeli renu ko ozi mubuli pa kene kuo chiye Emmanuel Franco Gaff omo ogulu bendi aboy etusu makopolo properties ni gade kudogu haba uke na kwaliye ugo chi beleze no ketiti osi papa Geneva hotels ni gade kike mbo ketiti na mamu nebe unya osi papa ojije chukwu nyeli nunu gọvia lọkị mudeka prezido lọkị janis lọkị aluminium haba aka lọziri homes na mmanwụ na-ekwu okwu mmanwụ na-ebe mmanwụ na-ebe obodo haba obozi iche anụ ụzọ na mmanwụ na-ebe ụya onye biri kedizi na ide nwoke afọ ide akpa ide na napa ide haba ide ndị afọ ji dị ebube ide keke ihe onyegweze ọga 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 ndị ọga 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 ndị ọga 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 ndị ọga ọga mmadụ ncha nwoke na-ekweli ihe chief doctor ọ dị n'aka ochukwu isi mmiri na-ekwulu mmiri nye m nwee na mmadụ na-ekwu onye mmiri dinafik steels industries isi mmiri ee nyekwa onyinye chukwu nyeli oligilidi oligilidi keneze n'ugbo oligilidi oligilidi keneze n'ugbo kenatonweze n'ugbo tonweze n'ugbo ya akalisila akalisi haba ọga ọga ndị ọga o ọga ọga ndị ọga 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 ndị ọga ọga mmadụ ncha haba nwoke nwu de nka si anyị bụ legend na-ekwuo chief ikechukwu nwanne bụ ife mgbechikwe mgbechikwe na na ndo genobati communication ọmọbụdogwu oligiridi oligiridi keneze n'ugbo kenatonweze n'ugbo tonweze n'ugbo ya akalisila akalisi ọga ọga ndị ọga o ọga ọga ndị ọga 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 ndị ọga ọga mmadụ ncha ọba kedizi n'izi royal highness igwe igwe pita ya nwa eze ndike ndị ukwu ukwulu ọbụ ide mụ na gị igbo ofuo elude o na mmanwụ na-ekwu okwu onye mmiri ọba worobugo ibu managing director paradise hotels and suits kedị n'ọka ọka dị n'ime anambara anambara dị na naijiria anaukwu ọbụla enwe onye ọhụụ onye ukwulu abụọ n'elu ude ohụ na mmanwụ na-ekwu ịkwa na-ekwulu ndị eze aba kedizi na high chief kristian nwa mafọ ceo christinobus general n'otidi oyi na-atụ mba n'ọka ibe na akpa ibe na abadunu gọvia na anyị mmanwụ na-ekwu oligilidi oligilidi keneze n'ugbo oligilidi oligilidi keneze n'ugbo kenatonweze n'ugbo atonweze n'ugbo ya akalisila akalisi ọba kedizi na high chief chiekezie udomi ọnwa dị ifite dunu haba ike dunu gọvia akwa aja afọ ọkụ anya ike ike dunu gọvia jide ebube mmanwụ na-ekwu kw bụwa central market na abuja ike dunu gọvia nke ibu ceo oligilidi oligilidi nke na-eze n'ugbo nke na-atonweze n'ugbo atonweze n'ugbo akalisila akalisi ọda ọga ọga ndị ọga o ọga ọga ndị ọga 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 ndị ọga ọga mmadụ ncha ọba tuo n'ihe ozi igbo ndụ o tuo n'ihe ozi igbo ndụ o tuo n'ihe ozi igbo ndụ ọ ga-esi nye ngọ ọba onye na onye na-esi ya ngọ gwana m onye na-esi ya ngọ gwana m onye na-esi ya ngọ na ọ bịara arụ o ọba
Oga, 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 O